DJ Records.
Kaza. Harishika kichwa twende mama, harishika kichwa twende kazi, harishika kichwa twende mama, atipi saga twende. Washa, washa. Wapi fwa, toto irambo yo. Mama gati, mama ganta mome. Zawadi, nesi ya matongo, endelea kuwa tibu. Gata mome Chimejangwa ukwei Flora Naipata yo Joshua Ope. Yeah Hii ni style ya mrefu mfupi, hapa hakuna kubagua yani. Chezo unavyojua. Ruka, ruka, ruka. Ruka, twende. Wa. Nishida. Nishikido. Rafiki. Leo ndo nimeamini bwana. Pale napokula ndipo naenda kula. Kemo. Aya kubaza. Au sio? Wambie ni mangwe na homie boy. Mzee wa kila kinga. Police. 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 Mepata yu. Imago mwenye. Zewa kila kingi. Aya.